Wakeka jam situsha overtake. Wanangalia taza break. Fukia bounce mguu kwenye gesi. Traffic case. Sasa ni mawakili ya uso wa man. Mask off, no cape, no miwani. Pupu, pupu, pupu. Attention please, naona tusikilizani. I don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.
Kuna Mungu kama
kama vipi wana miujiza. Your anger, your pride, yourself. Nyeshe the lady to see that. Flats in a pishana, Dubai, UK, Paris, USA to Madiba. Kukute unakula bata wakati jana usiku wamekesha na kuombea shida. Show them you doing fine. Take a snap little quick wa postie wape feedback. Show them doing fine on your own. Wakukute kwenye lami walikwacha kwenye miba. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena. Don't take no order. I don't answer to no, I don't answer to no man. Wakumuogopa Mungu mmoja binadamu kweke mipaka yena.